jiwa lako mitima jafa chitala bantu batabalu ganda okwagale no bakutunda yonda echibinga chitani rubanji musite chali wakubena endwa de kambesa kututa enjali tikumye na mawanga tulibana futu yambe kwa Yesu sulu ya manyi
Tirufumo ensi bwetyo kulwana kuline mubalonde guno munyo guwedde mwesa ekitiibwa kiwedde weno tusaba buyambi tudase yewe sibuko yebirungi esala yaffe kitange onyweza okwagala mufe eredde mberirete
Tatu yambe,
tatu yambe.